Bani Music.
Imenishinda imani ya fisi kutafuna mifupa Penzi lako limejawa ukakasi la nipeleka putae Dharau zako kejeli na matusi yamenifika hapa Yamenishinda mina wewe basi bora nichapela pae Oh, mie sitaki kulia lia Kila muda kukufikiria Mawazo siwezi Mwili nikonde nishindwe kula Ninywe sumu kujiua Eti chanzo mapenzi Minaona bora Lipote 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 Aya aya Lipote Lipote Yeah yeah Lipote Shambala uvumilivu, nimevuna mateso Kila nikiluka jivu, ninakanyaga moto Unasema nina uivu, na naviona vituko Usinifanye mpumbavu, unizuge kamtoto oh, oh, oh. Ukujali zangu hisia, penzi ukaligawanya mama Gini mevumilia, kumbuka na moyo wa nyama Mie sitaki kulia lia, kila muda kukufikiria Mawazo siwezi Mwili nikonde nishindwe kula, ninywe sumu kujiua Eti chanzo mapenzi, minaona bora lipote Lipote, lipote, aya aya Lipote, lipote, yeah yeah Lipote, Piso oh.